didi Timote simore tati. Andu dum do e balde battindide sahaji mettudi mangar ngati hawrata koy horam horagu yidde kalis faro mauni kinare yimbe gonat bonnitobe wodbe salanibe jinnabe mumen be ngala teddungal be teddinani ko seni yidde ala e mabbe tebe maslotako be gonata ko nyohobe burtube neegbe lundibe kala ko moji jamfantebe gurnyotobe fitotobe becce be bellanteje burani alla be gonata ko bornibe wutte nundal tawa ko salare sembe mum woni e mabbe rumtoto waabe non woni e mabbe natobe galleji keba hakkillaji ndewon teddu kon bakkatuji kon muyoji kewdi njibi hakkillaji mumen njiloto kon andude nyane fof tawa meeda wawde famde gonga o no Yanes e Yamberes lundurino Musa ni ko non be lunduri gonga o hakkillaji mabbe ko majjudi te holare mabbe wawa dartare kewtindare kono be goddoyta ngati ma yimbe fof pam fuyre mabbe no Yanes e Yamberes ni anon ayiri gitema jangin golam jikkam anniyajam holaram dartare am yiddam munyalam lepte am e mette am fof ayiri gitema ko fawno e am Antioch Iconium e listara ko fof ayino munyirmi lepte pawnode am de kono jomirado faabi mami e dum fof kala ni kabbido Yesu Almasihu jiddo wurde nundal leptete kono bonbe funtobe be beytat bonande mumen seytane ina majjina be abe majjina yimbe an non heddo e ko janguda gongdinda tigrigi ko a majjani janginbe ba a majjani gilaka cukulen ada andi bindi cenidi ko kanji bayi famnude ma lawol dandore hebirtede holare mena Yesu Almasihu de bindidi fof ko Allah longini dumen te nafore majji ko janginde en andinde en gofimen onchude en wondude nede en e pewal bele kala neddo Allah ina timma fewni tano golle moje.